kumba geuza macho yako apate dini uwaone wamenizuia. Nakuomba geuza macho yako apate dini uwaone wamenizuia. Kadi sina ila nimeona shamba ya kuja nia yangu kubwa kusherekea uhusiano wetu ulishapita. Haujalishwa keki niko hapa getini wamenizulia. Nimekuja kwa heri sio kwa shari, nimekuja harusini kufurahia. Basi waambie wanipe ruhusa angalau nione pete ukivishwa. Anybody stand up, don't put your hand.